Yeah, 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 yeah. Yeah. Hallelujah. Yadi wo, yadi wo, yadi wo, yadi wo, yadi wo, yadi wo, yadi wo. Ese burya yari wowe wamparurira inzira. Ese burya yari wowe wamporezaga amarira. Uwashize iriba mu butayu kugira ngo nicwa n'umuma. Uwamanuraga mana ubwo nari nsumbijwe n'isare. Yose yabonye imirimo y'intoke zawe. Nakomeje kwibaza uwakoze nabi. Yego, 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 yari wowe wabikoze. Wajyaga wirwanirira kandi na mbere narabaho wahoze uzirikana. Burya ni wowe wari nyuma y'amateka yanjye mashya. Menye